with Stars Music Entertainment. D, check, Mav.
Exclusive from ZHitsPromos.com.
No need for the intro.
Let's go. Yo. Inena tabwa kai stick kutia kumbozi. Nene ni wanga kai stick kutia kumbozi. Mama tigaba kai stick kutia kumbozi. Si wako weka uyo ha stick kutia kumbozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazini wako also me, my guy. Kazuma ngele samo also me, my guy. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Siniko neka also you, my guy. Kasumangene samo also you, my guy. Yo, met her panovera moka kudia hungry lion. Kafiki lapo ela like a gelo looking fine. Kapepa digiti no nipasa nona fidgeti. Nice to meet you nzambo tuma not forgetting ya titi. Yes, go by na kubondi kambo fika. My sleepover can invest a manoni ngati chika. Kukiche ni konse na kubedi kazi wopika. Kaka kamba I need a favor you have received ya fika. Ine dumbwi na kwela mulafu. Apart from my half, you my better half. Mumutu ni Neymar, ni magula Brazilian. Wanilangiza your true colors, chameleon. Anius I feel sleepy like I gone. Ngena dekapo ba matha wole kani baone. Alinai we sazi ba titizi ba na nane nizi ba truzi ba tazi ba titizi ba na pati. Ine na dabwa kazi tikutia kumozi. Nene ni wanga kazi tikutia kumozi. Mama tigawa kazi tikutia kumozi. Si wako weka uyo ha tikutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazini wako also me, my guy. Kazuma ngele samo also me, my guy. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazini wako also me, my guy. Kazuma ngele samo also you. Aiwe mambala, what you tryna say? Why do I get the feeling ati wanakukana che? Ufuna ni boile, ni mubanda mule, ubwele unyunye, mubukinge na kaloji uko uyende u... Matan wakaere osani tiapamu kamwa na muzi wakali mwache elo ndine nina puanyi. Mwa unatema follow watch tika pa TikTok. Wanikomke lapo na kujensa ati let's talk. Okay, tishite so this between you and I. Stinga zishusha na pali gelo nae wensewa guy. After all nine any side piece but if you insist. Tinga muchae kaseti apu but she'll be pissed. Matha akonda vintu mailo msande panga GP 2PM upa GD. Pakari ko zizi zaduri kila elo tikaone reaction. Zaka nkala ora movie stroke action. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Mama tigawa kansti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha tikutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazini wako also me, my guy. Kazuma ngele samo also me, my guy. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. Mula Louis Daka All Stars YP Young Zero Peter Petros. What's good? Slim Boss. You smash. Kani Amurusa guys on touch, what's good? Good for hip hop.
On the track.
Yeah. Vibe.
No need for the intro.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.